This music.
Bunga Kirasiki sounding your jabba. Your boy Star Kid. Trash aka good guy. Alongside.
For me, Bwana Big Man, the big surrounded.
Yes,
Star Kid. Judas is a carrier.
No matumu ya matu nai.
Why wanna see ya baby na? Nisa kula tanga.
Nensa kula tapeu tonsia choni au tochorona kupila zingo alkoni. Nensa bata kupila nwena kuya kuile. Kono kachenu baby girl wena onisile. Esi mwendi kuna niya kushongile. Eba zeo baby girl ubulele kozi na mapiru ya kanensa kusepa. Chole how come baby girl don't shupa. Usapuma baby girl lunisa kula tenesa kubata kuli ube waka wakwa pata. Kono wena baby girl wanisia wae unisia mwama salubali kani wanisea. Baby neni vata kulilo kutani. Molili kele la rizazi ni kuvone. Baby wile nani mami yoko. Kono kuna nebu sabangi nilikoko.
Yeah. Why wanisia baby na? Kamu
get your star kit.
Nisa kula tana. Why wanisia baby na? Nisa kula tana.
Nakomoka hau chinjaga na manena usani falanga kutini muna. Uti fomu fumani bangana wafumi baba matari mota za sikwana. Nakupabe unoite muna kikwa ule koni zwire niwena. Nakache kukoti wanihana wavona afase ni kula mabibina.
Why wanisea babina? Nisa kula tana.
Nisa kula tana.
Why wanisea babina? Nisa kula tana. Nisa kula ta baby.
Purchase your tracks today.
Nisa wata kupila niwe na baby.
Baby, baby.
We na baby.
Baby, baby.
Oh my baby. Mili latoka ufela pe ushimbile.
Atino, TCT, swagi yacho. Yo ango lichi na lio ene lipe shule. Kwa ke yange piheni baby pelo onisule. Mumbele lo wene lio mukele. Kono baby wani hiya pelo wachakule. Kama baby nipuna nie seko. Wakachako kwa kumiliko. Iano kare baby nakupa. So I promise you love baby girl wena kutia. Wai wai anisakulata. Biru yaka ni mubili umabutata. Iba kushonga mahata. Aiba ni kulati kingi ya niota.
Chiwe na ene ni lata vera musali. Hau kamu kunizia hape kuto ya kusili. Nivo na kulili fasili nipe tuwezi. Nivo koke niliangana I need you please. Mimuavo kose ni vilapse ni mindi. Seni kutuanga inge ni pika polisi bondi. Kame kwa kona anipe second chance. Hanisali vona muna tina aleri fasi. Piti mafa medo na kuvona matresti. Baby ukute you make me crazy. Malika kaufera seni papalika. Nivona kulikeli nite tafale lalika.
Christ why you want to see a baby
hero in a makelo.
Nisa kula tanga. Why you want to see a baby na? Nisa kula tanga.
Nisa kula ta baby.
Na baby.
Nisa wata kupila niwe na baby.
Baby.
Mama, si kungole
nevos wagiboni kuirai Hey, ningeru narumba timu ya matuna Yeyo one time super Mr. Bright, Kitty Spark, Whitefish Mate Boys Congo Profa Boy, Master K, Deviro, Redo KBZ I see you, wanusimu zimupondo DJ Lasa Lasa